Remember where you got it from. Zambian music promise. Don't yeah. see old.
Hustle mode. I know not too. Pushing the fuck up, we get it. Do get. Tuke oji manje. OG. Gotcha. Wanna gandala. Zero number. Kukata tifuna mazale.
Zero number. Kukata tifuna mazale.
Sunga pambane. Umoyo udimanda mane.
Zero number. Kukata tifuna mazale.
Zero number. Kukata tifuna mazale.
Zero number. Kukata tifuna mazale.
Sunga pambane. Umoyo udimanda mane.
Zero number. Kukata tifuna mazale.
Never hesitate to pay me back when you owe me start. Ninga soko neze na kupapat. Tima uma bila fulu katat. Kanicho samu wakuna matat. Palisa gari tima kamata. Chombo pa mukosi galagat. Zero number baby. Mumenzo fulu mfuiti pa malat. Naturally ndine muntu opusa pa mabroke ya nipanga hambo. Jayango ikafuta madingi kukwela kabasi sibika ni mwambo. Fwaka na sala na imozi kumato na kwa mstiki bramu chifwambo. Itana ba nature teacher injuka sandalama. Noti za tubambo kumanga po mansho ni kuma olimpia. Ngomfobu kalinga nimpia. Inga sekelele panji nga tipa bondi pali chempili mpili na imkwa. Jose ni chere la haso time ye neka mauki la poka mimbia. The way I'm chasing this paper you might think teacher ya kapo modimba. Usebeza basi ufutika. Paluwako ni kuzipushika. Na keba pa bossi safuno ni cheke la kanya beba mupusika. Nipalu saka pano bavomo kuwa shapa lasto kususika. Sunga chinda meno masagari na mpofunga nyashi iputika.
Zero number, kukata tifuna mazale.
Zero number, kukata tifuna mazale.
Sunga pambane, umoyo udimanda mane.
Zero number, kukata tifuna mazale.
Zero number, kukata tifuna mazale.
Zero number, kukata tifuna mazale.
Sunga pambane, umoyo udimanda mane.
Such a payday. Kupanga makone kino zesko. Zero number, nili metso. Nitambila tawa mufoke. Daba nifuno ona chezoke. Riba sepisi yanga kukeke. Rakeke, watendele. The cab when we move in position. Mapasa sushi if the beefing. Yo better shut up and hustle. Cause the snakes hissing on your mission. Bama koyonze ni yanga kobili. Utumba mufuni kabobili. Wasangene silamo mastorizi. Tuma stata no tuma emojizi. Zanga ni zanga ikafika ntawi yo cheka penda penda penda. Mabroku ni ngangene zanga ni madwara ayo ni matenda tenda. Tifu na kasa kanoma fani. Kupeza kobe uti ya kumobani. China kwa tila haso na mani mpani. Shanga konda jiko fasti wendani. Weka pentena vyo gugu. Dabo yo tupu. Chofa kuluku. Mento pasu. Kana pasuturu, kama mumutu, kana masusu. Pabeki ni soto la tima tamba. Bama buela no tantula street. Sisa pula, sivache kupula. Pe uona ngozi, vena vasalula.
Zero number, kukata tifuna mazale.
Zero number, kukata tifuna mazale.
Sunga pambane, umoyo udimanda mane.
Zero number,
zero number, kukata tifuna mazale.
Zero number, kukata tifuna mazale.
Sunga pambane, umoyo udimanda mane.
Zero number, kukata tifuna mazale.
They have it, tuke oji manje. This more, panagandaram.
C.O.B.
C.O.B. Give it.
Remember where you got it from. Zambian Music Promise, though it's C-O.